jotamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Weti wetay wonko heddi e jamma holitinde wiide wattu jono sappo yamde yottiki do studio tamani kabaruji modo e fulfulde di anni. Sakirabe ko kompititi wiide kambe kuma dawngabe wombe le nokko holitan wede ben joppa non fedde sagon tonde kuma dawngabe wombe le leedi min indi holitiri wiide wi kala nokko do be goni do jam e deedere wala fu be joppa be ngarta do dena gu woni. Tagal ko fedde no dirtede M5 de wadi majere mudo fewde horejo leedo Ibrahim Boubacar Keita fedde wonde kasen bangide no dirta conversance des forces républicaines de do fedde holitidi wara wadde darde nokko gorfa kanyum du faabo IBK e gollidobe dum non noka e jagom le jeun woni ñaloma keejanaade habude drogue guji li adnar lu fu fedde humini kabar dido golli ne no office central holliti wiide wattu jono darnde jaatani fiyede wattu jono dañe nokku darna do yimbelbe kan enten on suka am dido drogue guji di wonno sembe kabaruji dimi jogini on do kikit ande di bismillah modon e hedaate fedde sagontonde kambe dum woni kuma dawngabe wombe le leedi me indibe kollitiwde kala nokkule do wayde jam e deedere woni fu kuma dawngabe tinno njoppade do nokkule njaha nokkule do denago woni e mudun dido kabaruji be dokki dun kikidi kenen wakande ngad no communique mak onde be kollitiwde wakati fu be do yimbe lana jogi tidallaaji dañan suutabe wobbe anton toraaji ngatte fewde e mudu yogabe anton duggidali jaati ngatte fewde e mudu gidali hono wara hore kanya ko nande mudun yimbe wombe le deedo nokkule kambe be dan tampude kasen san darta yoga e kaytaidi wajibi sina jaha e galluje de fa keben famtade kedden Ousmane Niali Bouli
lewi horebe syndicat bami di lawi tiagal ko kippande kewde wadi e yimbe mabbe an fota balde lewi mabbe ngal gollal ka an hollatan laamu o wala sembe fana wawi renide yimbe gollonobe dum Ousmane Christian Diarra kanko mo secrétaire général syndicat autonome des administrateurs civils sina kedde mo
le wuteji ngaddi mars kan e avril di min jubbike hulbingol warede sappo e joyi tiagal ko wote ngaji di dabbi ko yimbe tato woni ciuta préfet Raus Soutama Didi Leurume Sous-préfet Didon Kanyu Endu Soutama Fa Nukutu Be Gollata Dire Min Jeggi Titta Golleji Di Bin Gadi Fa Be Chuta Yip Be Gollobe Di Kepa Le Laoul Le Oro Wakati Gout Anni Un Sabi Sominardi Yip Be Jokube Amem E Fou Ega Nukule
to bangal yimbe galle do to hakkilaji di kan ana petti yoga be kulliti wiide ana kulli majjun wobbe dun kulliti wiide kanyi enka ana gondi e hakkille e o syndicat kede dembe
va falloir qu'il ont
won dabre kande tewtenede golle o ko wana e guretu nardude gollobe laam e ganu kulto be gondi gollude dun hollan wiide wala fu neddo tawetedo to maw daranaade golleji laamo le dido lukule so laamo wala fu tawetedo to maw waddude te era le dido galle le hakkilam e milaki sanne fadma e fiide dido dabre sabe dum fandi na sembe lam o sanne dido nukule wiete kasen dum lam o wala to so prefet e golji ben fu eggi dido nukule to woni rafinde na go beydo to nyande fu yimbel jodi be tobe heba tidalaji maw hakkilaji mo wede ana fanni sabe wajibe jude lam o daranaade denago yimbel fu golonobe mo dido nukule ses
agents micinte datan dum wana go he mabbe kambe gollobe sarwusi e legalle do rafinde na go wonde wiide e yiwanton wakati joni o bangal ministere de l'administration to kolliti wiide live kan difu bamata fa jang e de er warta e de nokuje
o kebi famu yudum Aminata Diale Ali Cisse non sekirab dido kabaruji fodo mbay hebdi dum do statiame WhatsApp numero anni chapande jeegom e jeddi chapande jeddi e didi chapande jetti e jetti chapande joy e go non noddi odo numero viamo mere mere 37321 holitindiwde fedde heere kasen bangine noddi conversance des forces républicaines be bi hibe ngadan darne mabbe nokku goto jangonoga e jeddi lewru jendu kambe du fa pabo horejo leedi ndio kanye lamorde gonde le leedi me di tiagal ko murtere dum woni majere mawnde noddita M5 wadno le ko jabbino le leedi meedi ndi so wi horejo leedi ndi o Ibrahim Boubacar Keita yoppa sali nguro Ali Cisse
fade majere ngadore asawere jango noga jeddi lewru juin yimbe fa heewi dentube association ngaji wadi jide alkam sarne le hakkile wallude horejo laamu o e gollidibbe mum be sukaabe e moobe yaltiri nokkulde fu warde hollitidde horejo laamu o e be gondi e makko lewi landinbe majernde hakkile o do golle woni hawtinde bibbe leendi e teddingol dewte sharia di leendi jodi de mundi parti politique en fa heewi gondube laamu o ka holliti kanyu en ka wala e majere ngadone noga jeddi lewru juin gotel mum woni ko jokki parti RPM bido kanyu kana joki lawol jodden kalden mo kananke leendi onari so dun do bettike jide ana wondi wadde fa hande hakkune mabbe fedde biyetende M5 RFP yalla won dabere mbawne hebenere ti dala mo leedi malidi won le mundi le odo wakati goto sukabe gombe le fedde biyetene espoir malikura fedde gondune fedde biyetene M5 RFP ana landini kanyu endu wadde majere talata chapantati leuru juin 2020 fa narda kananke leendi yoppa golle
nyaloma hande woni nyaloma kedinada habute droguji le adnaru allandu fu fedde no dette office central de lutte contre les stupéfiants wonde le leedi meden di holitidu fu sukabe kanyam bur bamde dedo poddele bonde ko lati sababu mududu be biiru yafile lumoji di hebude dun du wana ko tidi sanne wattu jono be bi fedde jati han darnede danya nokku darna biye yalon do bedo sukabe kani intérieur sabbe de yudu nyaw mawdo fewde sukabe keddamo kanko no dette colonel adama tunkara o yo goto kanko woni lami dedo fedde ko sifirdo en do faccitango ali sisi
une des premières raisons c'est d'abord
gotel e sababu ngaji mawdo yopude sukabe modude na fodude kulleji mawdo ittudebe do hakkilaji ma woni heddano yafid ido kulleji sabi choggu maji tida ha ko be noddirta zogo yo rabbe 8 juin ko to mu fut bud noga comprimer le kimbeta gi tramadol gotel mu bud sapo dun sabi so sukabe fa heemu fu ana wondi modude e fodude di kulleji mawdo ittude himbe hakkilaji golle mawdo wadede o woni faabaade gollirdi daraniidi haude kulleji fu mbawdi ittude himbe do hakkilaji kasani tekkinde golle sharia mbawdo hadde e nangude himbel ngaddobe dido kulleji leendi gaso mi bettike di fu miden kani yawde dabereji goddi mbawdi wallu demme haude dido kulleji di gotel mo woni daranaade sawrude himbe be golle mu laati bande dido kulleji mbawdi ittude himbe do hakkilaji yawtaade sharia ngaji goddi todi yalla be do himbe ana heba safare ngaji dibi kandi sabi e be mbawi jattirade hakkune yimbe nyawbe
parce que pour nous ce sont des malades
aljumaare hande wiama nyaw coronavirus o yimbele noga e go o do nyaw yiya e mudo en yimbele nayom kanyen gon santunaabe wala fu keddi le hen nyaloma hande no an holli tawi hebe o do nyaw le leedi meedi dum yehi fa yimbele udinaay didom e dum woni chapade jagom bi adama santunaabe do yefa yimbele udinerom e teme taton e chapade jattom e jaddom heddi le hembe do yefa yimbe teme dr e sappo e taton si jota man na wonde wadde imma draaji fewde modon
Sijo tamani
Hono nyaw COVID-19 ora birta nge nyaw o ana wawi rabude e memondiral ana wawi hebude tebe wana memondiral fe jati kambar tutade e ko nandi e mudu misalu so nyawdo dojji ma dilli bange mada ana wawi rabude ma anden du ana mbawi rabere tebe e wana memondiral neddo fe kaakol fuugol nyawdo memi sa sala e memodi dun tilda mema gite mada ma hinere mada ma hunuko mada ara wawi rabede nge nyaw COVID-19 o ana wawi wurde eruji kewdi do hebi fuf ka anden laabal ana wawi rende e makko dun sabe so wakati fu eden kani tinnaade loten juude meden fa laaba lotiren du gel hydroalcoolique ma ndiyan e sabunde
min joto hedade hejuje amen joyidi do coronavirus kabaruji din garan yo wo do yangeji ngado jili leedi meden di fa yotto yo lamburuji kanye e kurtunguji tawede wiidi yimbe le hebobe o do nyaw irun wonde beedad leedi meden di fu le dedo nokkule sayi he mudu wala fuddati ko tabaton no o do nyaw hani rentirede no dun wodi nyaloma handen o yoga yimbe le ban gonde waddo ni imma daraji fa pammina jamare nde fa kebben famtade kede aminata jalla
kuyanka warti e pijoji kurtinoji ko fatata lebbi didi jonin yimbe hewbe pandintini yagol mudum en e jangereji sabe nyaw coronavirus o ka wakati joni o be kolliti wiide kulol mabbe e o nyaw buytike honono o neddo mo jabal halde inde mudum wirin kerdemo
Min keddi ke ko ben biiko gamin jial fewhunde minen dum min birfitige do min gonno so wiya do kurtnoji wate fusina jope metre gor hakunde me arandi do men do dun ka yafa min jial fe gor jida fu e ben biya le commune 5 yimbe didon jeyon jeego hono duwe goddo
dun ko walda e yimbe sefi be joni be be ka kolliti wiide nyaw coronavirus o medal warde do maldi do dun be jahan e janjire mabbe no jiddiri fu kulul wala hen kerdemo
coronavirus go gonen e leji mali do min kolaki hala corona virus o fe jida fu e ben biya won musella en jeta fe hunde ben bi wonno e gidan goto galle makko an heddi bangi nyewbe fe hunde wala no e makko joni ben bi ana le gendi amen dun hala coronavirus nangal hakilan fe ko min jial fu min bawa holade
hono majjun e mahideji didun ka tawe leedi ndi hebi ujunaji didi nangado e nyaw coronavirus o yimbe temen joyana wonde sawrade wakkati joni o wayde hakkille laawi dentodi dokkadidi fa yottade e wayde jabugol nyaw o le leydi ndi dunke en gollal ngal ka andarde yimbe famingul wada e do majjun
fedde yimbe re lojaabe gombe le region kulikoro wiama be pabirama ton kaaki cinirdi wattu jonono be kaniri tirade e nyaw coronavirus kanye fa yotto yo mask ngaji ko hurirte e kine wabbe o do golle fedde noddirte ne jeune chambre international do golleji mabbe dibe noddirta habude nyaw coronavirus fa pabo yimbe le lojaabe wattu jone en landoto landol ngadangol fode professeur Yakuba Toloba Poinji
yalla nyaw coronavirus on a wawi latar nyaw ngay di mi andi di honon palina
on sait pas comment
neddo anda ko wawi de jone ko warata nyaw on wawi wadde kutteji mo wawi latade hono nyawuji keddidi hono uballa e nandore mudum landi kewdi ngodi do hono no sakitirto
bonjour posé
secret do kadde ten e kabaruji meden jowi do nyaw coronavirus don do jettino don gatton dum e nawe juude modon non watta son dento don no wonti be modon
sijo tamani
be kolitiwi de fedde rewbele dosoji dum bangi leledi meden di koni fana mudu fa kambe dubbe kolla metti mabbe wakkati fu ko jamarnde e jeerata be ko be ngadan yaadu mabbe asawere jango so lan do jabi do noga e jeddi lewru jendu wakkati sappo e jago yamde kedde mo kanko noddirte Fatumata Bintu Keita kanko lami de do fedde ko mo sifido hen do faccitango dum ni Aminata Dial.
Nous avons constaté que la marche est un sport.
Min taikiti ke yaadu e mbirugo sambe cal inon mo homu fu waawi wadude le adnaandu to meden do mine rewbe sengibe be minon kaaja cellal famin kaba e basiji yogaaji kany itti dallaaji famin kolla leedi ndi laataade debbo cengido wana tiidalna so min dari ke e daande gudurangaaji di donno esotar mabbe biyam bamata min nami njoban jolle yimbe di don faata ton so min jalti e laawi di won yimbe jaloobe min wana ko minen dum bibbe adama remme en non dum gonga midon utidi kami yimbe min jaltantan be jala faado be kaadi am mettete e majjun yogaabe jaatin boyan mido miccito de ngadanom classe jeego bone lupita be noddirta kan
je me souviens quand je faisais la 6ème année même on m'appelait lupita
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab jeelo ni le region ngaji di en puddirano kuno dirteda kayi kambe dum woni hono cuudi doktoroji gondi tondi gollob le dido cuudi doktoroji tiagal ko be ngaton murtere mabbe de ko dum timmi aljumaare handen wattu jone be mbiba kaaja be jobe janaariji mabbe ko be dewata laamu o ngardon do an songodo so bami fa dungu naati ton wiama ko heewi sukabe jangobe tombe kay fu njoppa classeji di wattu jone dum wembi sanne hono yimbe le jenginobe wonbe tombe kanko laami do lycée an songo yobe gondi dewata do en imadra fa ko kasaram suka be hakkilaji lobbi no odo golle wordi suko jokole goto mo dubi no ga e joyama kanyu damare sami e mudun wakande mo waddale hopital mangal to kayito yamo heddiki le barme makko de dum woni alal bare hecci kenyan odo kasara wotto ne den duwo yo to bura mo ga sekrab do kadde ten kiki da hande do kabaruji meden ni jooti on sanne hedaade heddi jame faande ni nittintina on tan wiide nyaw coronavirus yo mo gongo no bawdo futtino teddo holi tindir wakkade fu jomu lotre juu mudu sabun sala illa dutino wada dum e nawe juude mudu non tan watta so nyaw o wasa sakade fande fande e fe no konan dir on do e seda yotere meden de ana wodi wassalam